why that they write how we appreciate. Jump media suicide in X in a blood. Kinga blow. This is your boy Shane Sling from the Natal Squad. In a bit of tune records, baby, you better know. You have not done me this like this, you know. And now you hear something with me, God tell. Hear this.
Singa walion jagala. Singa toina balala. Singa walion jagala. Mukwanu. Singa tolaba balala. Singa walion jagala. Singa toina balala. Singa walion jagala.
Omukwano gwaffe kati gwakyuka, ogwali mu sukali laba gwakawa. Nzo yagala kolentya, atamanyi kuyomba bambi, yadde okusoza. Ondeesa amaziga mu maaso, laba n'omusaayi mu nnyindo. Guno wazza musango, kwerabira okuggala omulyango. Oba bufunda bwansawo, obwankyayisa nze ndabye ennyabo. Osula mu bidongo, abayaaye bakwata omunyigo. Ezo yagala kole ntya, ataweesa lupiya.
Singa wali onjagala, singa toyina balala. Singa wali onjagala mukwano. Singa wali onjagala, singa toina balala. Singa wali onjagala, mukwano, singa tolaba balala.
Lwaki wakyuka embeera ne weerabira nze yakujja mu kukaba? Nakusanga okaba ng'odaga, osula ku mukeeka. Wang'amba oyagala balasi n'ensibe mpiri mulasi, ebyange byagaana n'ennamba yange wasimula. Abagagga bakubba balina benzi ezeevulumula. Osula na ntinda ku luguudo eyo nga weenyola. Omukwano gwafuuka ne weekubira era tokyankwata. Kale maama oba bw'otazeewo nsasula bw'otyo. Kale maama omukwano gwaffe gugabira abo.
Singa wali onjagala, singa toina balala.